alizaliwa kijana ambaye leo hii anaitwa Nyaguman. Jina lake halihitaji utambulisho kwa wakazi wa kambi hiyo. Alenga Wilongo, kijana mwenye kipaji cha hali ya juu, moyo kupambana na sauti inayogusa mioyo. Ndani ya kambi inayowahifadhi maelfu kutoka DRC na Burundi, yeye amekuwa taa inayong'ara, star wa kweli.
Speed beat baby. I'm a refugee from Tanzania. Don't leave me, help me, Papa God. Only dreams I get, bembe to the world. One day you see me on your selfie TV, doing interviews on the BBC. I go the winning for BD. Give me Papa God. When they call up on our banana boy, protecting me, Papa Godi. Fire down my hand, it's my time. Ule, ule, to internationally, it's my time. Ule, ule, to go to the world, it's my time. Ule, ule, to go internationally, it's my time. Ule, I'm soldier, never give up. Kila vita nitapambana, charo fugado. Degelebe, be abase, potangalwari, nishirambele. Degelebe, degelebe, degelebe. Nabi save your game, sigi wa bondo. Nabo mina, sigi wa bondo. My time is coming.